Kamkwatule murudhiri, nikushokuna mahae na mafisi wapoli. Jumba ni malidadi ni kufunze kuchuna na kupiga mbosho. Uyo ni mimi na wewe, tupande juu ya miti. Tuvune tule mapela, unishike, nikushike mkono, tupande madhiri. Hadi Korogosho kwa wazazi, tuwapeleke sio shukali, sio chumvi, wanijue, tujuane. Hayo maisha bila ila sio heli za wavyele, sio maisha tena. Atikamkwatule murudhiri, nikushokuna mahae na mafisi wapoli. Nyumbani kwa wanyama wote, akina ndovu, akina chita, akina kiboko. Nikufunze kuchonga viazi, tupande miti, tuvune, tule mapela. Atikamkwatule murudhiri, nikushokuna mafisi mahae na wanyama wapoli.